So keri ahan ayay so damatay matay jacayl bay bilaabnaya farxadii way sugnatay ani munaa basamaystay inta so keri ahan ayay so damatay la jacayl bay bilaabnaya farxadii way sugnatay ani munaa basamaystay hayare kama mahsanaysi
yada kaliya idaqday aniga chawi i aburtay atayrana so istaktay afkay gona o amaray way atayrana so istaktay afkay gona o amaray yada kaliya idaqday aniga chawi Akteda ma'anka yalla Arlada dhamma teedma yallo Aburta guna adunka Intuna bi adangalay Nisala mida machogo Alla intuna bi adangalay Salamida machogo yeah atheda maanka yalla arlada dhamateed ma yallo aburta dana dunka intuna bi adandaray salamida machogo alla intuna bi adandaray salamida machogo
so keri ahan ayay so damatay matay jacayl bay bilaabnaya farxadii way sugnatay ani munaa basamaystay inta so keri ahan ayay so damatay la jacayl bay bilaabnaya farxadii way sugnatay ani munaa basamaystay hayare kama mahsanaysi
yada kaliya idaqday aniga chawi i aburtay atayrana so istaktay afkay gona o amaray way atayrana so istaktay afkay gona o amaray yada kaliya idaqday aniga chawi Atayrana so istaktay afkay gona o amaray way atayrana so istaktay afkay gona o amaray
atayda maanka yalla arlada dhamateed ma yallo aburta guna dunka intuna bi adangalay salamida machogo Alla intuna bi adandaray Salamida machogo
yeah
Atheda maanka yalla Arlada dhamateed ma yallo Aburta guna dunka Intuna bi adandaray Salamida machogo Alla intuna bi adandaray Salamida machogo